ndio kweli. Is too short. I want to live rich. I want to be happy. My pains you don't get. Ako miestake. Ukinipenda sawa. Usiponipenda basi. Furaha yangu ni mimi mwenyewe. La la la.
Ikwe, 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 ikwe.